so cold the music.
Utoka, alo.
It's the kids, baby.
Hapo kwa nyuma nyuma ndembe, kwa mbele mbele dede. Hakicheka kinuna yente, nibonge la bebe. Hapo kwa nyuma nyuma ndembe, kwa mbele mbele dede. Hakicheka kinuna yente, nibonge la bebe. Ni bonge la pi 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 bonge la pi 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 pi. Achana toto zuri waje kwa mbu, nijilie mambo ya mbu, ndo vitu vya mbu, na kama kufa mfeki vya nimeokota dada de de di di do do. Huyu mtoto ni peace, peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shape. Huyu mtoto ni peace, peace. Ni peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Huyu mtoto ni peace, peace, peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shape. Huyu mtoto ni peace, peace. Ni peace. Huyu mtoto ni peace. Kwanza nywele mpaka kucha. Huyu mtoto ni peace. Nimeokota dada de de di di do do. Kwani roundi hii na filo umependeza hizo nywele kwa koti. Umefiti plan A na umefiti plan B. Katoto chef mbili Gen Z. Nampaka naimba mama mina we. Ata nikimba bila vina we. Na ilo shepu so mchina we. Tunenda shopping na fudina we. Uzura nyuma choni choni choni. Swazi soka swazi kazi mina kwaza wewe mami lo. Naza zaza funa fata wewe mami lo. Na shepu lako lanzo wafahamu. Songa kikucha pata basamu. Yu mtoto ni peace, peace. Yu mtoto ni peace. Kwanza sura mpaka shepu. Yu mtoto ni peace, peace. Ni peace.